Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Keita to boggi janega fandu hala Mamadou Samassi ko jam wali sakabe hedibe. Yimbe hisube hebugol do boto tumbutuna jogiti ben warde raru suko buri temedna e mabbe nati le cercle o fabaji na gondi wadanede be do yimbe. Balde yogaji hande ko tumtunkobe ben nan na goyto tellaji cogu prodingaji di sabe mudun fedda won tonde hon dido tellaji ndardi lam ko be fide dabere nanugol lomoji di. Le kabaruji figol bolom Mali e Côte d'Ivoire mi mondirna jamma ko auto Abidjan ton yo berna bangal match amical yo elle landinal kan Côte d'Ivoire 2023 dingul sema kabaru jamen hande beten talatare 17 septembre 2023 bismillah sakrabe korata temre new e jeddon yimbe hisube le hippugol bato tumbutu nabama rarus not gumar rarus e wi ben ardibe galurande yo jatte nyande 11 septembre e madraji fawana gondi huncinede hore kanon no yela yimbe be yo lam o ben watanabe hakillo kalifa goita on kam enen kedda fostango Umar Waygolo e sita sidibe
wakande minodino goto hebbe soptade le odo kasara gondo no kunodirte do gumar rarus wi be jabbitirama ton no fewiri halidu no gurdama be wordi ton nyaloma handen o
kuma yetti gulma raus jamar jabbe ge amen sanne be hubbini amen yite be hokki amen pade dagoji kay arkileji me leli be kamen kaddu leddu
o wadi no dango fewde e lamu o no be kan yottirade le nokkule mabbe ko yawi
gayo leedi malno ga cuudi wala homo fubbernam an taji lawol fola kasin tum wawiri fitade mede tewtra lam on tinno fi dabri jalla homo ame fu an yotto sur ba mudum jamar tampi fola sena amiri en genini kay hejabe mu en be wari kalde amen hollitibe hajjileji amen be wiibe jabini dum
fedde joinama hande hun cande be do yimbele hore non kanko jokko dido bo maire gourmara rousso hollitiri wite souleyman agissa mayga hollitidi imma darajan gonde wadde le hen yalla be do yimbele an mbirfito e nokkule muden ko yaawi
sagan ma jentre gouverneur dabir an wonde fere yalla be yimbe an hebine pinas ko wetti ndabe tumutu kambe ka mangal pade so wetti tumutu dabir wara fie be jewni ton lana ga do tawede fu yoga mebbe hande an hula jaati nadde le opinas ga me wonde fere dabir yalla do fu an hebine jogala
mitite de wido ko lamo wi le odo bonan yimbe le keddibe le hembe be bi chapande nayon e jeneom civil en mayi sappo je militaire en du keddiki le hen
sakraba tuta klaji mo du ko projo banga bem am facebook e du twitter balde kewde hande ko ben yimbe le ngalure tumbutu goytikiti allaji ngudu tunde wi ben kabaru heba tun prodi ngaji di weydirgo cioggu ben no heewiri be holti wi jaati ben litre nebam hande ngono do temedi hande yo temedi de debe sappo bugi kilo goto sikoro ngono do temedi e nogo hande yo temedi e chapan e jeegom kanko Isa Umar Tugula wonko ben kedo fastango Umar Waygolo e sita sidibe
ngalure tumbutunde cioggu kudde ngabbi ton le balde cekti de fur so wobbe kuliti widanam bemba wobbe duwana non kulitiri wide
chakur sikkar ko yata kilo chafanjo ana ciotte ujnaaji jeddi e temedde joyi hebe tan jaati le lumo kilo sikkar goto temedde chafande jeegon neban ana ciotte fa temedde chafande joyi arano meda ciotta kilo goto farne chafande jetti ba chafande jene nyolma hande du ana ciotte fa temedde noge kilo goto sikkar essence tidi sanne torra satti fa wala sedan
ko nayri bangal jagoto wonbe tombe biti dalaji modon gondi e matede cogu kudde don wonte ngabude ko lati sababu mudu be bi wayde ndenaku bina jara
kulle nyande fu cogu mudu ngabbi sabi hono fu natale genin kasin sabi lafi dejerne arano kulle ami ko nyamite fu leedi murtan e leedi alger yota nata ganyol man handen fe goten nata tor satti fantin
ngombe lengal wurende ngadi no dango foti e lamu waddo ni imadraji yalla tampere mudu an
fande bangal telalaji nyamduji di fedde habantonde hon dido telalaji dardi lamko be fide dabare hela lomoji di na hebine kulle derno le dum won ko kanko maram kulu maram kuni hora jo de do fedde won ko hanni sita sibe kede na fajan kanko sita o
hone fi Allah wala li sagura din kasin kulle ni futtiidi yowaji jaati hebataken sa yewi jaati sikkaro kilo mudum goto ana ciotte fa temdere chafande joyi ma fa temdere chafande jeegon ni ko jogaji le leedni dum wala ko mudi farni yi ataken kasin homa fu ana waya sabe ngabugol cogu kulle nyam tedere menen le fedda amena do cegana minisum holliti wi nyamri ko heena damale leedni me immike manatte sagura je me tedni wana gonga sab nyamri fe goten cogu mudum jippaki bur nyandu dum jaati hannen leggal goto ana sotte fa chafande jeegon hone fi Allah wala le lumo cogu mudum jippi men fi dabireji mi hollitibe tati yogaji ko wawata hunjude ditorraji
demal hikka ben 2023-2024 na ngondi yade no maniri ele kedde leddi denno tiagal suulaji di yimbe le hobbe bammi non buru fuf kambe remobe denno to sky e ben to 100 hectare hultama wide to boydi fuddi warri haddo wakati jono kay no fewiri ka non to bengara dido toboji di hulbini jati ben gonbe tumbe sabi so jam o jabbiti tan ben ketal en jabalata tidal e wi mabbe kanko sita sidibe on ko ben do faba hijab amen yogabe kedano fajitango kanko sita Umar Waygolo
tobo sattudo ana wana tade sabe wanta bonon laaji li nun amen hikka nun ko holliti remo goddo jodi do bajangara
notu kitivanje ma
wattu jono do tiidi sanne ko foti balde tati kammo an toba so kammo buitaaki tan demangal gasta so kammo buitiki demangal gasan kammo tobi sanne bajangara do
foro a bajangara isi
tumia le lamusa ciagane kokke mata fuddodo on nun remo bon holliti an hasingin e kebal nyameri timmode on nun
l'état de
no kammo worino do moddi sanne demal gawri mbayeri kanye bambari fu ana gasi tigaaji mi don gondi hettude
do debit record
le lam kita kammoji tobdi tondi natigen sabe mojjini in nyamirne sanne nungu holliti remobe yogabe le wi mebbe fa hannen son orto ko jokkini ana nato sabe nungu hikka hunchina hore
dal ensemble
ko nayri bangal kammo o idum gasi kammo tobi honno min jidrino arande min kulino
tempe enke
mecitunde wi le lam tominia le fuddode on nungu gildi ku bonata gese mata man nukuje yogaje le wi remobe gobbe
jamma ko woni ko woni ben djoblé mali kaybe yimbe pio bol équipe Côte d'Ivoire woni nyibe Côte d'Ivoire no memondirana wakati watu 20h deno to latirde olympe ben stade olympique la Alassane Ouattara e bempe nando le ngalour Abidjan kambe dunke bolon holti wiide dum do lato sababu kanko men landino e ikintino jagablum be andano be suka ma wordi fadi kan hando wadede lebbi janvier fevrier 2024 ko dorto yoto kanko Idrissa Nyono yo goto e dunke en ben kabaru bolon honko hanni Umar Waygolo kedda no festan kanko Umar o
ce match ainsi bien
que le match les sapo di lewrundu latto sababu fa fame do andal gube manigal woni micite de wile lewru octobre ndudu e be kani fiide cili didi fewtude leedi senegal kany e leedi haramaini kodwar won leedi cilminondi ndedo yambere senegal du kany jugi coupe nyaloma handen o so bami fa pidi leedi do leedi le didi be paman do ande mabbe kaadi be paman du ko dedo leedi gondi be jewto yalla hono be kani yarde yaso yalla gubangal
pour faire également faire progresser l'équipe.
Yeter mede hertande zoom sur hande ana yuwi do ben weltare ko woni le dawol botu denno kanko Adam Amadou Haydar won ko hawrutini nanke do fastango Umar Waygolo
ngabude do deboy yabade ton gelle kanye ewde yiternange fa yetto yo yimbel wayrdirbe fu ana kawrita le ido botongaji so di bami fa di jottiki do di pandata do du atan jamaandan welti do hen sanne le boto o kala ko ndartata fu ada hebali hen amila yo dun tende hibere bitikaji ana hen chu doktor ana hen restaurant gaji ana hen do yimbe bomata ana le hen kanye fa yetto yo do chotta kanye ko chotta fu ana hen ko tawe da fu sanati le o do boto atana yewti sanne kambe andan be botongaji di du e be andi yo dum gonga non nyaloma hande noone natude le botongaji di dum wana ko holni fe kasen tagal ko bonandaji ngada fewde mo tumbuto o kambe jehobni di do botongaji e be kulisa
sagraw do ne katena kabaruji am hande mission tam wa sadi fufum tade yewtude so tamani do ben application so tamani yo bangal play store o sede yotre meden magazine malikura odo magazine malikura handa no yuy do kabar astangaaji der le mali holta bi dasangaaji di na wundi e ben hewde sanne wuro wattu yogaaji samna mayde e barmube kanyo do brondaaji kewdi nono alhaali mo wembi sanne ben yimbele wulitibe yo sabi rafi teddingal be rafi tabagol sariyaaji dati ka non fedde ben golir rahmaninde kabaru dati denagu do dati won anazer holti wiide ima daraja goni wadede yalla fa hande astangaaji di na buito leedi ndi magazine malikura hawrutine dum fu woni Aistra Jara e do hejabe e faba hejabe mo yogabe to sebu e sikasu ke na festango min e sita sidibe yo en nyalle jom yontere jabbide nde le dende sinu bamako do accident hakkunde sutrama e camion goto sambini barmube sapo en nayo ane mabbe barmube sanne jeddo imbele lamore nde hultiwide dun do yo sabi rafite dingol saraji dati e bonanda dati di jati odo wottundungu
le non respect de
la fit batte sariaji lawol watti fusa yi panungaji di ahana dogure sanne sabdu modja le watti nungu joni dati fe goten modja homa fu ahana dogu nur reser sedan ku tekimi yo dogun mo semme nungu watta tati bonalaji sab labi di modja
la route sont en mauvais état
pedari di do sababu di tourism ngaji segu esikaso yimbe le memi hala rafete dingol le route de circulation kultari mobilaji modidi e kanyodun rafi yawtogol alhali mobilaji di
le gros porteur
de menenga sigaso mobilaji mawdidi ana yalta watti fulle ñoloman dogoto ati mawdidi fe watti midi ayi an jogaji ana doga tal sugab likkol ana yuwa jande dabri fu fiaka yalla du an acca sabi lam on jaati hatta di mobilaji mawdi dogude watti ñolman ben haani hadere dogude le watti ñolman to menenga sewu ga e batta sare mudun watti goto haani hunditede be dogude mobilaji mawdi ku be dogote mudun
le gros porteur
issa ka jekte yu joko horejo syndicat transporteur en le ngaluje hakunde ngaluje mali centre mali odo kay jabana fi kado hala e wi makul le ruji hultadi mulaji mudidi na tedina no haniri
le temps
watti ana tidi handen to menen soferembe menen dogle mulaji mawdi medwa heddade natono ko bango fa watti juddo be han dogude be yeltale gelli mawnini yel be yottoto be yata tun sofer mo batte sare datidin nangeten to police embe be wala sago jati e badde ci sareaji hala
même pas le soir
yel butude astangaji le mali dimitri samake horojo gulirde anazer kulikoro holtibidi won dabareji piadi wonande lami be datidi
sur ce sujet
de okabaru mide mira ministre on fino dabiri yogaji hadde mobilaji mawde di dogude nokku fu de jama heewi sabe holditama bede han yaltude bamde minuit jamman yottade 5h bt hakune gelle mawde yaade cagal mudun vitesse nga yogaji anton be han jabbade dun no dati mawde di
c'est des axes routiers
muntingol dati di e hertande mobilaji mawde di dati e goto e dabareji di holliti isaka jagite joko horejo centre mali holtibidi di do dabareji nabawi jati buytude alqadara asidangaji do dati di
il faut avoir des
dati mawde dun ko han mudunede to di mobilaji mawde di dogata sabu sun dum wadama torra fu matake wala nato sabe hanen accent juk heewdu acca wadde sun wala dum er goto jeewe wattima di mobilaji mawde yaltada ma dati di momne ko nafta jamare fu
24h
michitan wi de le hitana 2022 leeri mali ndi limtike ko buri asidangaji unyaaji jetti bormube yu ko badi no jetton e temede tato heddibe be temede jogomo chapanen jetton e nayo ko buri hewde asengaji ngada di le lamu kulukur sabe tun kay ujnere temedre e chapande jiddi asidangaji ngada di lati sababu temedre e jiddi maybe